de
RFI Kabaru Heriido.
Jeddi yamde fawi silmaji chapan en nayi weyguya to leader Burkina Faso bismillah mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji di.
Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense.
Des fêtes de tambi de konunko be kiptube lamgu e tipelital dartinde golle horejo leydi Burkina Faso Rock Marc Christian Kabore pellital kadi etama ko faati e hirtolelo woni kourfe ila njamdi no gay e goo fayi njamdi joy e bimbi e der leydi Burkina Faso fo
a compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre.
Kediden do hono e dido yo kongi yedu won lati kongi arandeji be konu ko be sabbi be samnere lamato leydi Burkina Faso nantini kikit altnere kengen e sudu tele e mawndu o leydi ndi Abdoulaye Diallo kayn firtino e mbiyan na kongi di e fulfulde e dido silmaji noga e jokkoji hen joni ndi mi do tawda do e Ibrahima Timbiba e silminde hobbe didon Nuru Dikko mo Burkina Faso mo jeyndiyanke gondo e foftere mbiyeten e tawtude Abdouba dunke politique leydi meden Afrique nangé Ibrahim Timbiba assalamu
assalamu Abdoulaye Diko
bismillah mahidi do kabaruji keridi e lamdal arandewa ngal e ngadan silminde be kambe hobbe medebe tafandu woni Nuru Dikko mo Burkina fofoma
assalamu alaykum
wa alaykum salam rahmatullahi Diko Abdouba mo Senegal kanko do en keban jokkondira mako Nuru Dikko anani hono dido kongi arandeji be do konun kobe sabi be samminere lamu to lead Burkina Faso hodo wen hen e yi andema e de samminere lam
sanne ayo fa hande du himbe RFI ko jinnomi hollugol kam woni sakira meden worbe rewbe jottobe ina kittino kam woni suudu radio RFI illa gallure meden Dakar Senegal midi yinno hollude himbe kam woni laamu Rock Marc Christian Kabore Burkina Faso al hakika du television Burkina Faso television nationale on jaatim yalti haali wi laamu makko timmi sorda sibe sappo e yo njalti der suudu television Burkina Faso fa kolla fa hande e hunduko e lieutenant Sid Soré Kader be kolli du bi ilamu makko timmi on parmi du kamuni alal bitingal algal wagadugo findi e fa hande du piande malfaaje subak kamuni kan babasi kan sangule la misana don fufu di piande e taw ki fa hande du der galluje kam woni der Burkina Faso don jaatim
tanam cerno diko sa yongi no rabbidi e wawata sifade yiltade tarika nde saminere lam kono yewti en haali fiidin seppoji ngaddi e fiande wadde nokkule hewdi e der Burkina Faso ko din woni sababe samingol lam Rock Marc Christian Kabore
ko sabini bobagol lam makko ina hewi samne sabu goginan fu ndenagu wala kamun der kibaru lamu makko ndenagu ngun tefama ronkama weti alla pindo fu sorda sibe mbopoto ko buri jaatim boninde lamu ngun kamuni inata sorda sibe kamuni gendarme en chapan enjoyo etato mbopake inata sakitake du o holli du o wi fa hannen o fonditan larme fonditidde l'armée ko yo golle mawde no Allah kam wo mawdo fonditidde l'armée hoya fay seddakal sabu sini a wurtini lieutenant colonel goto o wi wadi coup d'état manke fa hande duka moni teuti lamu hebay nanga makasama a sini be njoppa ma suka e mudum ummoto kam en dukabda e mada ayu dum fu wadi fa hande duko lamu Rock Marc Christian Kabore bobbi
Nuru Dikko jone jabboto kanko docteur Abdouba kanko du omo tawda e meden Abdouba assalamu alaykum
mi salmini on heretobe RFI fulfulde fo
joni lamdo gangal woni kanko Rock Marc Christian Kabore lamu mako samito leedi Burkina Faso tambe eden bay wiide sabe ronkira mako habade hono jihadiyankobe sabinde saminere de wonna gila dido dubi jeegom jeddi e piyande hakkunde jihadiyankobe bange goddo konunkobe e VDPN sabi ki mayde yimbe udnaaji e gurudu hono jidbe ko foti millionji didi tambe dum sabi saminere lamako
ei ko dun don de woni ko be inni ko dun woni sababu ha dum dille de ari ha yottido ha be libi laamu makko ngu e tawti kadi e wattande do kanko horejo Burkina o o yidi waylude yoga e konu ngudo tiagande be kolline wonde no Emmanuel Djungurana e yonti jawtude de wonde kanko aitinoma wadde liban laamu wala kude taw dum don fo fawondidi don ha be inni wonde no kanko ala bawal jokkude laamu wala habade terroriste kono ngande habade terroriste hay leydi Afrique wotiri e de galeede le hirnaami men ga wawa habade kambe e terroriste e no be woniri doni wana Mali wana Burkina wana leydi godde de so wana tan Nigeria kanko holliti bawal mum don ha e wondo tolni so tawi hande kala gardo fo be wi'a wawani habade terroriste be itta dum kambe koni ko be foti habade terroriste kambe be yabe habida fi laamu e jodade hore laamu dum don no hawni ceda sabu en gandaato dum fayi ko dum don wondo ino nandi e kudeta wannodo dow Amadou Toumani Touré nde jihadiste nanno leydi Mali ndi ko dum dum debata nandude do hande kono bela kambe be wawi habade terroriste kambe koni ko be e mbadi mu en do joni woniri ni ko do woni cadele de tawti kadi en gandi wadino don kudetaji leydi Burkina CDAO darinoma habe wawi ndebe libno horejo Blaise Compaoré tiagallu be wadi transition be wadino laamu e go laamu hakkundewu e laamu hakkundewu ngu goddo no general jendere arino wadino kudeta kono non o wawani jodade e donc kudeta fou kala do ardo do ade wobbe no fewje no wawano libirta laamu lawol gongol kadi tabu dum do woni ko adato e circle woni e tarol ngol ganduda yaltude dum wonata ko webi ko woni cadele de habe wadi libi laamu Kabore e bela kambe be wawi gasude dum don
ngal yo lamdal
mawngal
e docteur Abdou Ba joni en yamiran jehnato bobo julaso bibbe gallure de hemmijo mum en ana pecci e de seminar laamu fayso tawi won wiltibe e ko heewi hen ana waajo be tinno no yaawiri be totta civil en laamu be jabadu hono haaldede yalla jam e deejere ana hemte e leledni fofa kadde na yoka bibbe bobo julaso e fando hala yaya dembo tambura
jonka menen ko men tefata e adube joni be tinno be wada organisé no sarne tampirni be heba solution fa hono sarne hebta hore mu be tinodu no be watta fu ka boya civil warta e hore la e sarne sabu civil e militaire hana wadde zere hana darade kananke sare iso tay hono e democratie wonno sabu Burkina e democratie woni me en hajaka kay minter boya e hore sare menne
jippa ko rok ngon kay wodaide piske lady menni yata yeso kwa fito ton gada fa so oton gada fani don so be yopiro ko timmini mandam o dun samti kwa nemu e yan yeso sede
ayo hono kananke keso e yimbe ladde be ay o dar o fabo jama o o halde mabbe so tay be kaldete andande ko mi nyaagote e kananke o ay o daara fato senda leñongol sendugo leñongol waddato basiji kewde di fu o daara hono gollal uddite dengal bibbe leydi fu heba golla ay dum an moje geneji tiidi kulle de fu ana ciogumudo ana tiidi hande ay dum mi nyaagoto
e do en kedi ki hono bibbe gallure bobo julaso mijo mum en e de seminar laamu nurdiko wartude ma lamda de massa hedi ki ko beedo kalata ko won henna wiobe tawana ko buri wembude pen fuf yo jam no wartude leedi Burkina Faso won yotti be hen wiide beedo konu ko be samibe laamu hande ne kalda e gimbe ladde be ben do ne gana wobbe so wana jihadiyan kobe be yalla jam ana hebe tamara damini dum
samme ayo ko min kam buyno mi hollugol ni al hakika ko docteur Abdoulaye Ba holli dum ina selli samne sabu pama pure fu laamu fu sini ndara ifa handen kulli didi sabu der laamu politique mudum ina won don e kabaru ndenaagu mudum be idari gallur e tawki fa handen dun ndenaagu bibbe leydi keba ndenaagu Burkina Faso do dusabe jiadinkobe be wana leydi Burkina Faso tan Abdoulaye Ba holli du o wi leydi Nigeria tan wondi na hadda kabul fa handen du mangul sanne Allah won mawdo e Boko Haram tam jogi Nigeria na jogi dalili wolde mudum amma leydi keddide de fu fa hande ngala dum men fa hande du dalili wolde mudum men delle wala ko tilti tilti wala siyana to Allah afami sey tawe himbe njoddo kalda sabu wi'a be yo jiadi defo ben du yo bibbe leedi non yo bibbe leedi delle sey be nodde de me wono ko be kaaja jaatim be kalde kaldal ina wayi wadde hakkuni himbe sini tabi fa handen won ko himbe baawi yoppande ina wawi latagul dum sey tawe kaldal kaldal gal sey fudda sey tawe jam hebe sabu ndikki fa handen dum malfa hono adi malfa mi adi malfa yo beedata na wolde
sikke wala
hen tampata
ya sikke wala hen mi wada no lamdal docteur Abdouba docteur Abdouba ida do
Eh,
en hedi ke be burkinabe wonbe bobo julaso mapunde mabbe wala sokla mabbe go ko ita kunun ko be nebu e lamu faddew hara kunun ko be jonni tay lamu faddew e der lebbi garoji di
no si andari ko yauti ko kono woni ranno ngoldo non en bawata wiide dum wawan wonde non so wana hedo den e dedo balde garoje do hokko be halata hakkunde mabbe cede yawo hakkunde mabbe union africaine mido jorti ta yi do mali to hande be wiade heba lebbi wala dubi jowi dum don addi cadele o do mo guine konakri mo guine konakri on don halani ha joni happu ne lamu ego ngu gasata be done kadi dum don raban mino huli be do kadi be wiambe jodo to ko juuti wano yiruden do leydele didi godde den don woni Mali e Burkina Faso dum don non adan cadele mawde si tawi hande konin kobe den gandi konin kobe kam kambe golle mu en fo ko denagu dum don be ekkita be wawna be jangina ko hare jangina ko warde be jangina be jogi ko kabore mabbe fo ko kabore baroje ko kabore woni arme be jogi dum do non yadata e lamu sibingu so be hoti ce be wadi ko buri yawde be artira lamu ngu e lamu ko sibingu wona constitution ho dum do woni ko buri ni leyde Burkina Faso tabu ya ndari joni dum do ko warata e der leyde le men hirnange Afrika fo dum holliti ronkere leydele de taw le mbawani udarade wona leydi ni jogi institution ji wala den jogi gollirde timmude tawa wana immido fawno wiano no dawano libalamu ko ronkere kadi wonande CEDEAO sabuno so tawi ko sanction ji diwe
woni non jati e docteur Abdouba e ngartan e tobbere CEDEAO nde e ko nebata bismillah mon non micintindon tan wiide eden tawda e kabaruji keri di to leydi Burkina Faso e yewterne fofu do dum woni hono ko buri sembinade
RFI
do joni en jahanna dori ngallure wonde kasin to leydi Burkina Faso tiagal hande samidare lamu wonde ton yinbe hobe dori kolli ana belti ana damini du weletere lamu de waddan jam e dejere kereden yoga e mabbe e fandu hala Hamma Cisse jona di ton RFI fulfulde
ayo mi ya akilo anka goka huna wili kam goka hisa akilo ambi kuta wili kam sanne sabu ya makam en sadda gondo hande no kambe nango warbe hebe be buita himbe sadda sabu illa o nanga rande o wonno to mari illa o nangi fa warnde o nanga de jam fu e ba ya ma hebe ka ya ma ke himbe ka buita sadda
mi min ka kudeta wili kam sanne sadda himbe mai sanne do pouvoir dok do Allah la min ka kudeta wili kam sanne no himbe jiri ka no wai watide sadda bombe ben yo jida rok onni ayo
ya soni adu da lamu on wodi no fami ko wadi ko wadi kudeta walli yimbe sadda mo gondi on fu no way wallude yimbe kanon so adi de golliri no mo tawno on golliri no fu bawa na fudi be ser
wala weli mi paske mina jidi yimbe ke en jamme securite o surtout le problème la sabe sécurité oni coup de ta awna waawi ndenaagu warde le wuro mede sini himbe njoddake kaldi pamri si Allah jabi ni wodan ko lati
kedi den do hono yoga he bibbe gallure dori to leddi Burkina Faso hollano be weltar mum en de samedel lamu wande de wartude e Nuru Diko jeyneki mo Burkina Nuru Diko to leddi Mali to leddi Guinée Conakry e Burkina Faso en ji joni yimbe be bibbe ledde fofu ana belto so samedel lamu wadi hakkilama ko sabi dum
ayo fa hande du min ka ko jinnomi be dugol der don sabu joni ndara der CEDEAO don dum latake jono nyaw coronavirus coup d'état ji jatim ayo ko kono CDAO on jaatim battane muɗum noy fodi battinirde on jii fa hande du gacce gadaade kabaru Mali on jii du gadaade kabaru leydi Guinée ayo Burkina Faso do noy be ngulita e Burkina Faso
arandi e nurdiko acciake wartude e lamdo gangal sa yi no den e duubi noga e chapantat jappinodi bibbe leede anam majjutono ana chapanno wiide kina laamu potal demokrasi arta e leede meden de ko sabi joni bibbe leede jaata ana belto kassil so samdere lamu wadi
demokrasi kam tilsata jo inde laamu meden jaatim ayo sordasi wawa yoppede ardagul nder demokrasi sordasi kay wawa yoppe ayo bele wakati aduno laamu ngu kawni kenga nde wakati yotna sore kader o aduno hala be bii be ngana boyobe laamu Burkina Faso do laamu e gongo fa hande ndu be boyata be kokita laamu ngu al hakika du be fu kambe sordasi be sipe laamu noni be kalirta ko buri wodde e mabbe ko buri wodde e leydi sinibe ati tabe ndaro don
infami Tchernodiko en yettay docteur Abdouba hande kuli alana Afrique bangi hirnange se yi jama hino welto yimbe hino welto ko konun ko be ciwloto lamu
ana wodi kulhuli maudi so tawi yimbe be sikki wonde ko liban lamu ngal wala tawi ko o koni ko be woni ko foti lamade dum don ko tadele mawde sabu den gandi kudeta gino wadanno e leydele menbe ko dum addini be wi kala baddo kudeta so ari be jabanta dum o jodo no be wawata dadirde boneji kudeta ji wadanodi ha e futtino ma demokrasi ina yahano beedo seda hande en arti e kudeta ji woni liban lamungal dum don ko kulhuli mawdi ko wadi
ko beedi don docteur Abdou rabbidi e der hojomaji sedaji ni yewti en hande CDAO ngal dentalede bangi hirnange a yewti fi Burkina Faso woni kesum kono ino do Mali hino do Guinée jukkande mabbe hadari kadi ciwlolamu hesu hande dun hulbinande fedde kono yawiri bayti happuji men dilanni
ayo CDAO etima kambe etima de be etima wawde no buttu no deejre artiste e leydele de kono do won sengo be anduda be wawani dum gollirde no hanirini ko adi hen fo woni so tawi lambe bonbe laamotobe leydele men bonbe be yahbe waylita constitution ji ginoji habe heddo e laamu dum don CDAO wawani dum hadde
o cadele de beydo to wana fof non jati docteur Abdouba a jarama sik wala wakati o nangiri en jungo eren tawdono e docteur Abdouba donke politique led afrique hirnange tawtude nuru dikko molidi Burkina Faso jeyndiyanke gonde foftere e Ibrahim Timbi Ba kay tawdono am do e lesudu halidu RFL fulfulde e silminde be do hobbe e yewtidinde e kabaruji Burkina on jarama
ko winda e jeyndeji
ko winda e jeyndeji di Rama Diallo assalamu
Abdoulaye Misalmiou
bismillah mara sikke wala no yawiri tan ko winda e jeyndeji handen ana selli to leedi Burkina Faso won to paden e potran jeynde aujourd'hui
non Abdoulaye Tiagala saminere lamu joni na labi kanko lieutenant colonel Paul Ari Damiba wonako woni yeso Burkina wiide tan aujourd'hui kanum tobbi saminere lamu to Burkina dum o hodere MPSR de fedde dali joni wiide tan tiagal nyalaade saddaji to Ouagadougou est au Burkina Faso, Andama kanko wonno dawrowo to Burkina, yeso nde fedde o joini dum tiagal nde Rokma Christian Kaboulé fotina elamu. Boyay ndelle bindande ngadama to pede Afrika yankoje aduna yankoje yamirde lamu yofa kanko Rokma Christian Kaboulé laminodo leydi Burkina wiide tan so wana gendarmerie paspanga kam wonno ko hisa ibe gondi joni e pelle kununkobe hewbe e fedde mabbe ibe kooli ko e mabbe Abdoulaye
Rama sikke wala hen jeyndeji kewdi goddi bindi yeru wakatira yeru le pays e ko nande mudum e fu kali e dido kabaruji do woni de samner lamoto leedi Burkina Faso a jarama sapo tati yamde so fawi silmaji sapo e ngartan e jeyndeji ko burini yaajude onon du hedno be RFI fulfulde on calminama e hedugol modon lobbol RFI wiido on jokkon hedaade e do FF tobbere RFI tobbere FR do e silmaji chapon tati kabaruji goddi e do RFI fulfulde yettu siftude Ibrahim Ba banel Aissat Ndiaye jokolle mo hore winde e kanko hedano ne boggi jamde di Seydi Ba a jaarama onon heedi bedu on jaarama enen silmay chabottati.